This is the remix.
I attend the totem, oh mama tend them, tipo tipo tetem, oh mama tetem, I attend the totem, oh mama tetem, look at me tetem, oh mama
tetem.
Mendez. I've been stepping on the club, the girl and whining to the top, me love the way them body going on, bang, bang, bang. Up in on the rave, the girl misbehave, and the man them be like, yeah, bang, bang, bang. You like me, I like you, you want me, girl I want you to. You like me, I like you, you want me, oh girl I want you to. Bad girl, me digging this. Your thin bad girl, you are the wickedest. Bad, wickedest. And the way you go and girl, you finish it. Girl, I hope that you date me, cause you captivate me and you activate me. All night long. There's no debating, girl, don't keep me waiting. It's a 5-star rating.
I attend the totem, oh mama tetema. Tipo tipo tetem, oh mama tetema. I attend the totem, oh mama tetema. Sugar chini tetem, oh mama tetema. I attend the totem, oh mama tetema. Tipo tipo tetem, oh mama tetema. I attend the totem, oh mama tetema. Sugar chini tetem, oh mama tetema. Katota kamenoga, oh mama. Kapalizi za buko, oh mama. Kapalisha boda boda, oh mama. Kichoka kuchuma mboga, oh mama. Ay, mama, shigidi, ah. Nakufa, hoy, wikidi, ah. Ay, mama, shigidi, konki, fire, moto, liquidi. Ayo tende tetema, oh mama tetema. Tipo tetema, oh mama tetema. Ayo tende tetema, oh mama tetema. Shuka chini tetema, oh mama tetema. Ayo tende tetema, oh mama tetema. Tipo tipo tetem, oh mama tetem. Aya tende tetem, oh mama tetem. Sugar chini tetem, oh mama tetem.
Moko foma o kigbe o melody. Lodi, zanku were de your body. Ari geshe bi oba, ari jogo dele. Kalaga in die, mi fele mi mo fe mu gbele. Se fe mu gbele, mo fe mu gbele. Mo chaye tele, wo mo gule. Fo wo tu gbele, kwe koro se mole. Oya ma jose mole, mo niko ma jose mole. Do ba, pe sa kuku pe body, ma jose mole. Na vini kam wili, kako rojo rojo. Like a fundi, kana vota funamo ogo. That is to say, were e wale. Bito ti shene lo wo wa, o mani ja wa mbre. Aye gbege, jom ma shi jeje. We she to foda mi rishi lo.
Oh mama tetema, tipo tipo tetema, oh mama tetema. Aya tende tetema, oh mama tetema. Sugar chini tetema, oh mama tetema. Aya tende tetema, oh mama tetema. Tipo tipo tetema, oh mama tetema. Aya tende tetema.
It's now time for some serious African music.
Mama kamba wana niloa, kosi peni kata paloa. Kamba bana niloa, uzi penye gata paloa. Mama kamba bana niloa, mama kamba bana, mama kamba bana niloa, uzi penye gata paloa. Mama kamba bana niloa,
sura ya pesa sa.
Mama kamba bana niloa, uzi penye gata paloa. Mama kamba bana niloa, uzi penye gata paloa.
Sura ya pesa, sauti ya mitoni. Natafuta sio kibisho. Wanga wanateseka na kuchonga midomo. Tijali na mafungia vio. I make million, million. The more you hate, the more I make more billions, yeah. Witcher man, chili man. Niko omane na kula zangu biryani. Wanaroga upate kidogo. Ukipata wanakuwa mbogo. Kumbe wanakula mbaki sobo. Na mwaka huu hatutaki shobo. Atu cheki na kima tusijevuna mabu. Ukikosa heshima ujue na kuzingu. Mke nampa pesa we unaleta maua. Sa ukijilengesha nikikamata na
kuku. Mama kamba bana niloa, kosi peni kata paloa. Mama kamba bana niloa, kosi peni kata paloa.
Pikachu, casa con... hero. Call me real or check it still on. I'm cool on me, I be like zero checks. That's a NATO hero. Read between the lines, hater, I'm a hooligan. This shit is flammable, you better run.
Mendez.
Mkomi ya robwa leo ni ile siku ya kukula bata. Kula bata, tembea kama bata, ringa kama paka. Kama paka, uliza leo umeongeza ladha. Umeongeza ladha, kata yako keki kula kisha kwa. Each day you better feel nice. We celebrate in your party. From sunrise to the sunrise. It's a party after party. Kilo, kilo, kilo. Vinywaji kwa kilo, kilo, kilo. Zawadi kwa kilo, kilo, kilo. Yeah, yeah, yeah. I'm happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Ay, happy birthday to you. Kata keki, kata keki, kata keki, keki. Kata keki, kata keki, kata keki. It's a beautiful day, I wanna spend on ya. More money, I wanna spend on ya. Hey, what a beautiful soul, I wanna spend on ya. Hey, tunamshukuru za good. Oshe, bado una nguvu kwa magoti. Oshe, mizinga na matodi. Oshe, cheza ukienda download. Enda download, nashukuru za good. Oshe, bado una nguvu kwa magoti. Oshe, ase mizinga na matodi. Oshe, cheza ukienda download. Enda download. Happy birthday to you. Happy birthday.
Na shovu nja kiti leo na kesha kilidoni. Nitwange, nipepite, nisage, nichekeche, nikande, niumuke, kilima, nipandishe. Kibinda nkoi koi, kiwinda pori pori, naringa ndori.
nisimafata wewe. Naiwe yangu, naiwe yangu, naiwe
Ugali.
Naiwe yangu, naiwe yangu, naiwe
Ugali.
Unyonge tai, alafu mfuko ni mambo mbaya. I want to die, yeah, yeah, yeah. Hata wavujishi picha mbaya, yeah, yeah. Wakwite babu, namo nite baby watu juku. Oh yeah, washike dabu, washindo na walege. Una nistiri ya nyotaki ni umbuke. Wawili tuwe chumbani ardhi pasuke. Ukiweza ni chune kaka pale mbapo mini na bugan. Ukiweza ni chune kaka pale mbapo mini na bugan. Wanipatabu ya kufanya na lewe. Baida baba mzazi sinopata wewe. Na iwe yangu, na iwe yangu, na iwe bugan. Na iwe yangu, na iwe yangu, na iwe bugan.
Unanipatabu ya kufanya na lewe. Baida mama mzazi sinopata wewe. Na iwe yangu, na iwe yangu, na iwe
bugan.
Benzi kibofu macho ya natongo. Aya na mwenyeo ya maridhiano. Pijana kata mamodo na anachongo.
Semi huru ila
upendo kwa ya iwezi fosi moyo. Aso kupenda mube kisogo. Tusiputeza nende musilete nyondo.
Semi huru ila.
I need some love now. Some real love now. Yanaweza kukosta. Oh, mapenzi safari. Kiridhi ya ndondondoki. Oh, ila yanaweza kukosta. Yanaweza kukosta.
Umewezesha na kuna venye mafisi unawatesa. Tu ulifanya ni wachane na Melissa, Patricia, Vanessa, hata na Teresa. Mama niko solusi na keja niko lojo. Kizani utalamba ukijai kukiona. Akifika Irianda msokona. Wabebe na kiondo ukiguza kanyondo. Fika kanitoto chine waba wachokoko.
Ikikupa silver goronta pia kamene. Tumini girimba kwa share kama meme. Kukafu na uloyo zote nliachanga tene. Jusain na royo fisi kitaka ikembe. Chuna kindovu badai kekate pembe. Chuno nyongo wa kekate kakadere. Napenda kwa ndolo kini vishanga pete. Jusura simbovu kumbao si lazima tembe.
I need some love now. Some real love now. Yellow ni kucha sita mani. Nipe pambe ni mwage rati. I need some love now. Some real love now. Yellow ni kucha sita mani. Nipe pambe ni mwage rati.
Oh, mapenzi safari. Kiridhi ya ndondondoki. Bila yanaweza kukosta. Yanaweza kukosta.
Kwa mpenzi wako wani nangawe. Saidi ya nisikitisha. Eti nimekuwa chuma cha kafuro. Ipo juu ya mawe. Dikoni kwangu kaingia mdudu gani. Mara kwenye kikombe mara sani. Ona katibu wa maji kisimani. Uenda si ufungu langu nimekosea kuchagua. Nimezidisha chenchi kimeota nasi. Nilipita dirisha nafasi kuigombania. Kumbe
Kesi nimeja na mlango.
Ayo ni mboni yangu.
Kiza kinene.
Kibatari utambi umetumbukia.
Kiza kinene.
Ya ila khidira yangu.
Kiza kinene.
Imepeke chonguzo nilio egemea.
Kiza kinene.
Sina waku ya futata.
Nataka nini nikupe, mradi usi nitupe.
Hey, hey, oh mama mama we.
Moyo nipo mwe upe, njo nigane kama kupe.
Hey, hey, oh mama mama we.
Nataka tuishi peace.
Hey,
nataka sina mane.
Oh,
tukomeshe wabi.
Hey,
waka situfanane.
Oh,
yani mina we, yani mina we.
Kama endeza kipa.
Yani mina we, yani mina we. Kamu pepo na kishada.
Kipita tunashikana. Mita ani wanabishana. Kwamba mina we watu tasikana. Japo kipato kidogo emburi sikama.
Yasa milo
Kumbu.
Haa Milo
Forever.
Haa. Nataka tuishi peace.
Yeah.
Nataka sina mane.
Oh.
Tukomeshe wabi.
Yeah.
Waka situfanane.
Oh.
Yani mina we, yani mina we. Yani mina we, yani mina we. Kabo pepo na kishada.
Yeah, the two boys in the building. It's a 966 baby.
Hell,
tuna kazi ya kufanya. Mana naona mbeji sahau sana.
Jokes aside, it's now time for some serious African music.
Taongea sana na pia ntawakumbusha. Mana mimi na nyinyi ni kama teja na busha. Mikono juu kama kweli weni soja. Hii ni shara ya kwamba tuko pamoja. Taongea sana na pia ntawakumbusha. Na mimi na nyinyi ni kama teja na busha. Taongea sana na pia
ntawakumbusha.
Taongea sana na pia ntawakumbusha. Taongea sana na pia ntawakumbusha. Mana mimi na nyinyi ni kama teja na busha. Mikono juu kama kweli weni soja. Hii ni shara ya kwamba tuko pamoja.
Hivyo najua mzee baba.
Huku nenga na nani wamerudisha mahaba.
Wamerudisha mahaba.
Eh, madame bwana. Mfadhiri mbuzi mana utamla mchuzi. Naweza kumsomesha na kakuletea makuzi. Yuko api dogo wa slay nyimbo sizisikii tena. Vipi kuna figisu wa mdogo wapi unakwama. Janjaro tangu wa chike ni kama kacha mziki. Sijui stress za woya ni mwaka jetoa hit. Nipendi namba ya wema ni mshauri cha kufanya. Muda wake mwesha pita ila Steve na mdanganya. Mahati haji mara mbili cha kufanya uze nyanya.
Nyanya.
Ben said it, what's up? Wazee wa mitumba mnasemaje? Da said it, what's up? Wazee wa nondo mnasemaje? Kanda ya ziwa haha. Kusini kaskazini mnayonaje? Moro tangora. Bajaji boda boda mnasemaje?
Na muo nyani huku na mtazamo soni. Nitaka pipi na wapa nyongeza koni. Sitaji rafiki sababu spendi unafiki. Sogopi jamu wa shikaji zangu matrafiki. Naongea na konki, hiyo wewe anti konki. Napenda kiki, nataja mashoga kati wa mwenyewe shoga. Heti umekoka, umekosa hera viroba. 001, ghost toka Kenya. Gari ulilompa dimples. Bros, indo lile ulimhonga huda. Dandara ndizi kalipata benpo. Kasahau muziki kaolewa 254. Zimebaki mbwembwe tu, kiukweli mwana meyumba. Sui ni gundu makonde na ya mechimba. Rais wa kita, kipenzi cha masala. Baba Yaga, kamanda na walusha paka jela. Bear City, what's up? Wazee wa mitumba mnasemaje? Da City, what's up? Wazee wa nondo mnasemaje?
I'm
know you gonna feel my vibe tonight. Kwanza kako simple simple akanaga maku kanabi impo impo ukunyuma kichugu kako simple simple akanaga maku kanabi impo impo ukunyuma kichugu kama
ninapozuka fikira zako hutenda kichwani mwangu we kichwani mwangu we napigwa butwa jinsi ulivyoziteka hisia zangu we unajua unapitiliza ongeza utundu baby koleza nifanye zuzu kwa kuzeze.
Sogea, sogea, okopo pambe, oh, kapotea, kapotea. Goma isambe, yo, yo. Mguu pande mguu sawa, tembea, tembea. Nataka wanja ntame, sogea, sogea. Okopo pambe, oh, kapotea, kapotea. Mguu pande mguu sawa, tap. Mguu pande mguu sawa, tembea, tembea. Nataka wanja ntame, sogea, sogea. Okopo pambe, oh, kapotea, kapotea. Goma isambe, yo, kidedea, kidedea. Mashalti ya mganga wameya kusea. Wamekuja kusima kumba na chochea. Wana upepea, moto korea korea. Nazani mini wakuchezea, chezea. Zima radio mbao. Zima na mtandao. Sema nao, pigia bao. Sisi so size yao. Vunja vigenge kibiza mwenge kama desturi. Uso sawa wakuchezo mevalia msuri. Tatumwa gyarazi utatualibia shuguri. Mugi vizuri ulizia wananitaga nguri. Kama una imba imba ni kuitikie. Goma inanoga kucheza mto kupigie. Cheke ulie ishike yachie. Wazangu na mie kache ni utulie.
Shika kamata sukuma kumbe. Shika kamata sukuma kumbe. Shika kamata sukuma kumbe. Shika kamata sukuma kumbe. Shika
Kulala malala makisa penzi la nikoroga. Wendo mganguzi ulionipa matibabu na ule utamukuroga. Kushani toa nuksi. Kulala malala makisa penzi la nikoroga. Wendo mganguzi ulionipa matibabu na ule utamukuroga.
Just been chilling with DJ Tremendous. You can call him on 0735-461-065. Moderation DJ. Moderation DJ.
DJ Kyo Kim.
Wasalimie habi mada wabobo wenye bleachi. Mwenza kona mpanyama. Haitomi ya na ileta kama ikiwa bichi.
Hebu mama usifanya sira pole pole. Pole pole. Dunia nataka stara pole pole.
Nikikupigia na kucheke tu sija miss mikasibu. Miji na mengi nauliza koko salama tu. Umenikosa najua ndo maana bado uko bita. Unampamba tulo naye la bado unanikumbuka. Fujo za nini shida mbona swajabu kushindwana. Vijembe moja kwa moja kanme kuibia figo mama. Kicho vunguni so nishagoma kuinama. Nishakata utumwa shika msini zako nenda. Usilete noma punguza mzuka. Pisi za rusha zinapendaga kama vita. Kwa chana ndo tajuta utadhani ugomvi na Hitler. Bato la kimbio zako tazikumbuka. kumbuka. Na kuomba sana kakwa chana, tuachane kwa watu wazima. So manomo utasema ndo watu wa kwanza kwa shana, au mwisho kupendana, au ndo mfano kutemana. So milima sini watu pengine tutakutana.
Sira pole pole, pole pole, dunia nataka stara pole pole.
Chuchuma kama vile unafua, ama unapika basi nije kupakua. Chuchuma kwenye chocha mabua, ila chonga mchanga singie kitumbua. Chuchuma kisha ulegeze nyonga iyo. Chuchuma unitune shekidonda iyo. Chuchuma una nyoka na konda iyo. Chuchuma mwenye mlima kitonga iyo. Aika toto
moto mo,
moto moto
moto mo,
ai bai koko
moto mo,
joto joto
moto mo.
Kamata ukuta, shuka mbaka chini teke down zungusha. Kamata nakupa, nikishika nyundo nipasue kichupa.
Owe owe owe,
kina dada mko wapi?
Owe owe owe,
basi muingie kati. Chuchuma 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 chuchuma. Chuchuma, 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 chuchuma. Kimbau mbau, tuku nyema, pilau lau, nipe supu tena. Mashau shau, kana sinema, yani kana kula ndizi bila kumenya. Basi nipe za kichina,
Mzamba,
fanya kama Bruce Lee,
Mzamba,
viuno vya kusigina,
Mzamba,
fanya kama Jet Lee. Navocheza kwenye chaki kanataka akataki na chumba ni varangati kwa hito. Na pembeni katikati na katachi bila wasika medata na wasafi taito. Aika toto
moto mo,
moto moto
moto moto,
ai bai koko
moto moto,
joto joto
moto moto.
Kamata ukuta, shuka mbaka chini take down zungusha. Kamata nakupa, nikishika nyundo nipasue kichupa.
Owe owe owe,
kina dada mko wapi?
Owe owe owe,
basi muingie kati.
Chuchuma 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 chuchuma,
kijingine tena
chuchuma,
kwa pote kwa tunapendana.
Si kwa leo, naweka wazi ninavyo kupenda na wewe. Afrika nukiru sube, kwa kweli umeumbika. Uzuri wako unje paka ndani, majirani wanaona kero. Changu chako ya ni burudani, kwa kweli nimefali love. Ninazunguka kila bara kama wewe sijaona. Niko razi kutupa pesa, mali tukazunguke dunia. Marafiki, baba, mama, nimeshapata chaguo langu. Tunafunga ndoa, tutaishi kwenye shida na
namvisha pete. Namvisha
DJ
J O E K Y M. It's DJ Joakim the Conqueror. Lumax
Entertainment.
Kaba, 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 kaba.
nyumbani, najua ndani fahani ni haribu mali ya mfamani.
Kato toka uni pande zile za kisauni, na mpaki uni kwa tuge toma godoroni.
Akikubali samaki na mla pande zote. Toto kidoli nyuma nyuma kimebeba ngori, macho gololi sababu ya kitasukuma troli.
You can be my baby mama. When I take you class, we can shoot for the sun. Your body language, we can drive it jet, we can fly to. Bad girl, you can be my baby mama. When I take you class, we can chill for the summer. Your body language, Tropicana. Private jet, we can fly to Bahama. Flat tummy chains on your waist.
Hiya,
you better than my ex. I got the room party, you can be my guest.
Hiya,
I wanna feel that taste.
Do you like it when I whine it? You wanna pull up right behind it? Feel the wave coming right in. Get too close. I'm a killer, baby, no lie. You know I can change your whole life. Feel it burning like a wildfire. So get too close. I can tell you one love. Say you only want a top girl. Ain't nobody went like me. But my love ain't free. Been there, hit it, don't stop. Bring it, body on lock. Feel it, hips tick tock. Get it, queen, that's me. No time for them basic beats. When I'm done, you're gonna miss me, yeah.
What you want,
baby, I'll be your
number one.
Nothing can beat me,
I'm in charge.
Listen to me, yeah, me, yeah.
Oh, baby, show my chin, baby. Oh, baby. Pick it up for me.
I got the rap pa 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 pa.
Oh, baby, show my chin, baby. Oh,
baby, tonight's a whole assassin.
Just beginning.
Chill, come here, boy.
Yeah, me chilla na come here, boy. Mula na kupa sahiri, hakupi unachotaka. Mana nimetulia na kukabidhi mtima. Naridhi kifungu mbili, kukosa na kupata. We unanivumilia hata nikiwa sina. Mina jua wapo walosema unifai. Etia tuendani wanajichosha na kujipatabu. Oh, wapo walosema umetoka na Masai. Tena dharani wakapotosha. Umeduna mwarabu. Ila nindo nishapenda, shapenda. Sio nisisiki. Siku zinakwenda, zinakwenda. Singoki kisiki. Oh, nishapenda, nishapenda. Sio nisisiki. Siku zinakwenda, zinakwenda. Agi zingoki kisiki. Musijipeta.
Mabu, mabu, mabu. La 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 la. Mabu, 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 mabu. Wanatamani niwe nimekwisha. Ulalala wakuchukue kabisa.
Love, sweet love.
Nye
fundi wa kuchamba, mnafanya kazi ya kanisa. Idhiki haivutu kwa kamba, na wakume pata gitisa. Mwenzenu fundi wa kulamba, tena na meza kabisa. Sio kama najigamba, ila mbali ninafikisha Njomana ananiganda ganda kama pochi ananiganda. Njomana nampanda panda kama kochi nampanda. Minajua wapo walosema unifai, eti atuindani wanajichosha na kujipa tabu. Sema mitoka na
kasi. Nata unavyotaka, nata unavyotaka, ila chunga usijeleta maafa. Moyo wangu jeuri, moyo wangu kiburi. Nata unavyotaka, ila chunga usijeleta maafa. Moyo chagua pakutua, pakuchutama, pakuka, pakusimama, pakutembea, pakukimbia moyo. Moyo wangu kichefuche, moyo umegoma vitu vichafu. Moyo unataka vitu nadhifu vya kuridhisha mwili. Moyo auna shofo, moyo bingwa wa nyodo. Moyo hutaki shobo, 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 shobo. Moyo wangu jeuri, moyo wangu kiburi.
Kumbatie, nishikilie, lala kifani, kumbatie, nishimani. kisera posting insta wanga kwa kera fada ya chali kimoko kuzo jesu na love and oh oh my African beauty.
Shamba, umemvimbisha kichwa nchaji mekitananga Soma picha picha wazi umejipanga Aupendi feature feature mzazi ni misanda Haunuzi mbuzi kwa gunia yeah. Au ni mie ujuzi umenzidia yeah. We mami fundi unanjulia yeah. How to link wana gundi unanpatia
Hakika umenifaa Siwezi pita mie nitaka Na mkinita baby mimi naja
Tanga tanga una ngara ngari ngari Gozi laini kachori sambusa bagia Upo kama mdoli yani kama wabandia Ukitembea koko Upo nyuma bai koko Mzigo siwa buku jero Soto jola boko boko Laini nyanya ya kopo Yani munyero munyero Achana na kinagi Awana lolote Watasusha na wajigi tigi Pensi watetope Nikupeleke kwa bibi Tifa madangote Uvae shela wigi Tabata kwa risote Habibi
Habibi
Nuru laini kipenda
Habibi
Yoga mkali haini
Uwa
Kibakuli ifunua moyo wa fura Sura za mafedhuli nye usifi zime wa fura Wasome kwa zabuli wa garatia hawashindi kudura Ilipenzi tanuli wa kivamia litawavulula Hani kuna nazi mini kamuetui Tule walimbazi
Yetu mapocho pocho
Misha tuanze kazi Usiku kwa asubuhi Walitumwa geradi
Mambo ya soko soko
Penzi sarafu Inapande mbili
Shilingi ya mara mara
Mwenge wewe bichwa mie
Shilingi ya mara
Lidore tu tuwalingishie
Shilingi ya mara mara
Doli doli samwela
Shilingi ya mara
Why you demand say nobody there
Yeah, you there, nobody there. Take over my whole space. Rock my white shirt. Oh, dance, yeah, shaka. Anything for you, I shaka. Sometimes the body might be too lazy, but when you call me, I go busy. I'm a to the watcher. Checking watcher. Sometimes the pocket may be too low, but when you call me, I go still show. My love for you, you go pay me again. Cause I love you, and I want to give you all my love. If we argue, shallow, tell me long.
Ina pande mbili
shilingi ya barabara
mwenge wewe bichwa mie
shilingi ya
kidore tu tuaringishie
shilingi ya nimechoka kwa single natafuta mrembo toka Mombasa Nairobi susumila fanya maningo nipate pendo ama Kiara Kobi vipi Vera Sidika nikiwa naye ama tani tenda kama utile niachane naye
wabongo mnapenda kiki na masinema mbona usiwe na shishi au sepe tuwema
kiwaona warembo warembo waguse upote. Wanapenda skendo skendo kama kina kote
kwetu wanapenda poti kuwa makini bora uwe na posi au officialini
ya nini mikiki mikiki twapoteza muda sema vipi tamiliki mrembo huda
wapatu wa wamini kisha hidi buda nilimpenda aga kibibi aka.
Sucker for your love, and you know I'ma fight for your love.
Red flag DJ, red flag DJ.
What a girl need, a real man with a bad bad thing. What a girl want, what a girl need, a real man with a good good wit. She magical, she magical, she magical, she magical.
Mama, you should know I be on a mission. I pull up, take a tree pizza. Mama, you should know man's on a mission. I pull up, take a tree pizza. And you know now that I got a keys, yeah. I pull up, take a tree pizza. Ooh, yeah. Ooh, yeah, 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 yeah.
Why they lie? And they high? I got the brains and the ability to hide. Mind they mind, mind they cry. I got the money and the ability to fly. This is only for my Navy strip. To be honest, all the chips don't get comfortable. I just packed a machine, Benny later a Ferrari. Gotta buy me my car, it's a leg of a nutty. Pay a bitch, pay a stripper, buy a ball for nutties. Put my donut, Maradona, pay a thick manage. Never mind, I got thick manage. Did you ever think, the Dracula is dead? Black boy, the industry is dead. Did you ever think, some other dude got? I don't wanna make another film project. You don't never make a buck, you get ditched for good. You don't never work for shit, you get ditched for good. You never own the shit, you never made a shit. You never work for shit.
She magical, she magical, she magical, she magical.
Machari koko, madanga tuchape viboko. Meseji bobo, zima tuwakomo wekomo. Machari yo koko, nipe nijirie vinono. Tuwape viapo, unizalie watoto. Wetuliza bo, ujana ni maji ya moto. Hawafuni wa mo, sokolo wa nini makolo. Wetuliza bo, natuwe makini walai. Kweli wewe wapeke, acha mini jigambe.
Nimelo wa tepe tepe, akili mbili kasoro. Umenipunguza wenge, paka tunafanana. Bebe mindo ni shakwele, shakwele, shakwelewa. Piga pingi, piga ndele. Tusonge mbele kwa mbele. Wasamba wanaona gere.
Shika moyo mkataba, walete choko choko unakaba. Umenitisha mijini mahaba. Nyoka tuli pangoni,
pangoni, pangoni.
Akikona sikia honi,
haoni, haoni.
Nipoteze wanisake kwa tochi. Wateseka wanasaga magoti. Bendera inusu mlingoti. Kama kesi wa kupeleke kwa koti.
Najinenepea, ameridhia. Nakula kisela, kisela, kisela. Kidaluse, daluse, daluse, daluse. Samba wanaona jere.
Tapika ngupu. Tapika ngupu.